again.
Fox,
it's boy again. Hiya. Don't pass the high. I can't deny it. Kingi ya chantaria. Mi mwenza kumshaumia. You make my heart go low. Speed na nipadoro. Now kingi ya chantaria. Oh my sweetie, my dear. Mani navyo kupenda, baby. We unajua. Na kama maji umezamisha mashua. Wendo nakuwazaga. Wendo naikupendaga. Wendo naniwezaga. Wendo naniliwaza.
Oh, you are my baby. My sweetie fata banana. And I'm ready. Sweetie Fanta banana. I'm ready. Ukamwone baba na mama.
You my baby, my sweetie boo.
My obimo,
my darling.
My obimo,
obimo.
My obimo, my obimo.
Roho yangu,
my obimo.
Kipenzi changu,
my obimo.
Obimo,
my obimo.
You my sweetie, my baby boo.
My obimo, my obimo,
obimo.
My obimo, my obimo, my obimo.
Kipenzi changu.
My obimo, my obimo. My obimo.
Unaka sura gani? Ni mbona uje kunivute? Uje kunivute. Una macho fulani. Napendaga ukiniangalia, ukiniangalia. Oh, sunapenda kuchanganya medula. Uchachu ndimu kunichachua. Maneno yako nanambia. Siwezi kula kama ya kula. Hapo ndo nimetambua. Kuna vingi chini ya jua. Kwa maana ili penzi jingi sana.
Oh, you are my baby.
Why you are my baby.
My sweetie fata banana.
My sweetie fata potato.
I'm ready.
Oh, I'm ready.
Ukamwone baba na mama.
Ukamwone baba na mama yangu.
And you are my baby.
Well, you are my baby.
My sweetie fanta banana.
My sweetie fanta banana.
I'm ready.
Oh, I'm ready.
Ukamwone baba na mama.
Nyumbani kwetu.
You my baby, my sweetie.
My obimo.
Oh, no, no, no.
My obimo.
Mumbo, mumbo.
My obimo.
My
obimo,
my sweetie.
My obimo,
oh no no no.
My obimo,
oh no no no.
My obimo, my obimo.
Sweetie my baby, oh.
My obimo,
mo mo.
My obimo,
oh no no no.
My obimo,
mo mo.
My obimo,
my baby, oh.
My obimo,
my sweetie.
My obimo,
oh no no no.
My obimo, my obimo.
Usahebu na uonazi
unakatika. Unakatika uomnazi, unakatika uomnazi.
Jamani uneni uomnazi.
Unakatika
uomnazi.
Unakatika
uomnazi.
Unakatika
uomnazi.
Ukitaka kukatika uomnazi.
Unakatika.
Jamani mnazi.
Unakatika.
Ona ya mnazi.
Unakatika.
Aya mnazi. Ona ya mnazi.
Unakatika.
Jamani mnazi.
Unakatika.
Mnazi.
Unakatika.
Aya mnazi.
Unakatika.
Slicer.